eden godi yande joni tan min ta chapan tati studio kalangu nani habaruji e fulfulde kor jamone modo en kalan hala hono le jeddir jabbinde wonno ko leydi Niger wartiri fiobe para tawab tan Senegal ko buri ujunere bibbe leydi Niger don pillo da pillito en nana ko be doso be hali do majjum non ne birnen kazawe wonato en region mo zander jango ko puddo choggu ko yafi yafi yade en nyamduji en nana mer ono wonno be cikilori gollangal enda far yawter me pinna hande studio kala ngo haltana hala hawrinde wadam to enda maradi noga e joy warnoga e jego lewrundu dundu kono dartna hono denagu ko watto to enda hakkude leydi Niger kanyo e leydi Nigeria Soumana Amadou kanyo won ko janganta habaruje fulfulde kor jagnal le mon yarna mi ne le ko kibaruje ni do enda leydi Niger wartiri bibbe leydi tawabe njehi to enda faware jondu kono ni leydi Senegal gambatte garbinde himbe ndu kondo be ngada ujunar fa e ko deki ko warta ele jeddir jabbinde endan dun du kondan ni gouvernement hoji labi kewdi e do fi on endan bibbe leydi kondan indan kala na kalto e do fi on endan alla min wa char o yeto enan do so o fotte wabbe nan ko be kalani
ewe di yonga wallahi hadi man ham
mi he gide am dun wada be garta wuro min kawra min nyibida leydi no buri ibe jaha leydi yasin ibe centina himbe mi yahino leydi yasin dudde mi ay fu gondo no garbino gada bibbe leydi Niger munyen jodeden leydi meden weli welay fu noddoje do gadammi to gomnati tefa joddina projeji e kampaniji ko watta mo wala golle fu hebane golle gere do ekkite golle jungu dun do hana be jofi tambu
landay
ha kegen ko tondo de ko
baawu be dudde do mu gomnanti yejito talkaabe mu sabu de wona talkano fietano gollata denne gomnanti taykito ndarde noy watta ko nimbe murtata ko fiede bara
koyka barka
nonni chonol hono nyamduji do ko yafi yafi gan hoyande hon talkaabe fuddete jangoto enda birnin kazawe dun du kono wonato enda zender denne ne kay du kono ni kaddi labi fu ko jama ga batte alle heba dun wada nani ko faande ni Bokar Jibrilou lati kawoni maire mo birnin kazawe o filli e do fi no be adi wadde gollangal endan wakati mo bandi min biter faande Ibrahim Manzolandim
gobere sahe
jango subaka nokure to gauri sonirte e koyirda no mabbite hite ciagala majun noddangal gotal godumi yaade to nimbe hunde non ko lati gam talkaabe wadi ko dum wadda nimbe ƴewa ko suuma yere fondi e mudu en wardeni yawo ndaro no kawri chaadori hande min ko ci labi fuka ndu min gatta du nimbe ƴewobe yala gauri ndi wala no sonne dana ko jimmidi woni talka fuka be gauri ndi no wadi ran suuma yere mun no wodiri kadem mi darto wadde wure wuro ƴewa no cogniron nimbe e koyirna gol wona wadire
geji zambi so manna
yerno andurdo ni on mobilaji mawdi ko juri are latidu kanyum won ko watte ko te pipeline hakkunde leydi Niger kanyum e leydi Benin ko yartu denne ne kay karanjiji di enda mobilaji boye di padda to enda gaya kanon woni wakkade mo kalte o yogaji majji hebi yo fama dilli kanon ngota ngota di ngode dillo yerno fawar joni hono himbe hawjibe jahalbe enda haliri Boubacar Sambo kan woni secrétaire kawjido syndicat mo yarobe himbe jahale ton endan nadu konan kojobe are mo gaya o halani bandi min fadal alu
donc plus de 100 camions ya
lore ji mawdi buran hembre gondi no domi der majji laso e jeddi tannon kokka hakke mabbe di jahire soyde are amman yaano fajoni no donno domi hokke hakke mabbe ko dun suridi e hokkede cede gazual ga yahude bela sabongari to sador maji onni no hoddi amman ni joni be jari boytali mabbe yeso isi nata hakkune mabbe ebe are edi gada loreji mawdi la soy didi gondi no do
80 camions comme ça
nani far joni bat goddu wadama do fi ko darto jeygol nokkuje kany hawji tagol nokkuje gadol talki nokkuje der leydi men Niger dun du konna hono fedete ne platform hawrnde remobe drop leydi men Niger kany won ko ardo hawtade pelle godde jingonoje do fi ko darto himbe ladde ben endan Mukhtar Hamadou Bandimi o yii jibo banya horeje platform o endan andini mo dum on koro hawrnde be gaddo galle nyeme
ne funa andi Niger wurtini derol goddo latingol noy leydi din hawjorte to derol gol en do mudu no min gonmi en gewta do gander majju no wodi halaji mawdi mawdi latidi say min daradi min noddi merube min noddi jujube min noddi lamibe min noddi himbe gollobe gam halaji din min dara ko winda dum en noy dum gollirte joni no wodi nokkuje dumirde dudde latide nokkuje laamuno no kujje en e tetama noy dun don hojirte moy en kani daro heba dun do to dum wadu noy watta ko tay golle fu gadama tawe ko gollal gale toñaaki galto ko gollal gale tay way waddi ballaka mudum gal dun don hida
nan ko watta dabbaaji ujinaaji kemi jeddi kay won ko heba tufa ton en dan d'accord region mo maradi dun dum wonnana e do fila tugal gam batte hisinde dabbaaji di nawallaaji tawade en nokkuje de endan dum waddini ko faande mamma Musa kawji do fila ko darto durngol to en dan d'accord o halni bannima Adamu Umaru ne wonno be ngari golde ko saabi ko golle de ngada
la campagne annuelle
tugal dabbaaji ko watte hitane fu kile kewde fuddata kena lewru december fa yotto kantol lewru mars tugal iri tatino no wodi kural hisa nyaw dabbaji PPCV e kural hisa nyaw dabbaji pamari e kural hisa nyaw ko golobi ko watta na eji ujinaji kime didi e chapande jego didi e kime joy e chapande jena e jeddi kanji tufa dabbaji pamari do idi gada kanji ujinaji kime nay e chapande jeddi e didi e kime didi e chapande jego e nay kan tufa golobi ujinaji joy kan tufa ko tuga dun no heboto ganno wada dabbaji pamari e eji chapande jitati do herme tufaadi minen miija ko min keban no min girri yaago kantol sigila tugal gal
nonni to en alle tagazar hono remobe jo en gese no hoja durobe ngara jodno der gese mun en be joba dum gam batte birgine no kuyde heba gese de endan laato hono gese ngado je tino yaade yeso kanon woni be bi wobbe ne immo jamma e do nguika ya hono botto birgiri ko dabbaaji di accile gese de endan be jaabe ciotira wobbe laati ko en konna sodan wadda hubere nyame gam batte alle sonna dum waddini ko himbe endan be bi hunden laati be sakula sane Ahmed Saleh jiakaata no windi tan elele tagazar to o wi hunde na han laamu ndardo majju kanjo halni Seydi Abdou windi tan bandimi
birigirino dimin kaurata wakati korsi himbe no gara no buwa no kure den haura birigiri din otta dillida minkai wakati ko garmi do no kure den on hay ni kam to dane koja pullo durowo gan haurande birigiri dey wakati goto goddo wara ottani sonnowa to jon gacce de gacce moyno garowo no otta birigiri di na lilowo no ottani min gaddi kaseti amin to jowuro on o wi gido gado be gacce de fu faddi mido watta dane e lamugo watta namin jungu do fi bon o gandeni dabareji kebaka to muraduji amin di gasa
man bon za haa shikoyi gina
nonni neddo goto gollowo fa fi do filla ko darto hono ballagaaji ko woni hakkunde fedde dental led europe eten ino european kany e ledde meden yananga afrique do na waddi jangal do enan der leddi men niger madame fawar joni beten madame jita irpilanen o wadi do endan gam batte alle be ngada du kono dekol jongodo dereje e tabintinde kulan tereje ko latti du kono balla gaaji kany golle ko hani wade yaade yeso hakkude leydi men Niger kany Union Européenne o endan ko waawi wadde millionji kem 3 euro kany woni ko watta e gollal ngal endan yerno faande andinore de be burtinde holleri nonni faande e kibaruji ko taado endan ni studio kalangu en kala haaldu ko dani hono nyibol luumo ko no wadde to endan tawa luma ngodu kondani golle mun dar keno kana woni be puditi golde nyalaade endan wi'ama du hono satom kany wono golla gollangal holli wiide do ad lebbi tati gollangal futtilato be kokkite kileji mabbe neddo funata e luma ngo ene hinno golle mudum Aliyo Abubakar goto e fawar janambe secrétaire général kawji do filla ko darto hono godo luma e no to endan tawa region mo tawa nani ko halani bandi min tawa to endan
yanzu sati na biyu
da joni gaddeje didi ne ko dun ummini golle lumo ko darni non golle de kan saton no wodi cede de be kedi gambe keba be kanta golle de den cede den keba kino amma joni cede den kebike kasen idun do idu wadira golle den no haniri de alla jabi der balde sedda dun hantan golle de enda der bat joda hale ko men gaddi golobe saton e bi imen der lebbi tati dun timminan golle de endam be kokkam men kileji din en e juude lumo non godun o labi kewdi no wodi baful sappo e jene giddi o mede denne dey du yidi hebude lumo deningo de dun jippike la sara lumo gongo omme neddo fu wota nati der sey jangi torde dun so oy
idango benza budiwa
harfi la pirto balli lato baldu kono meena mo leedi Niger en anden tata en Mauritani gam batte ala yaade ekitagol be gadi du kono ko watto piande tati bal be kawri e Mozambique don enda ni be jallore mo henno fu wattini auto gotel gotel nonno be kawri e Libye Libye jallake meena o didi e gotel caggal mun won ko mena hawri e fedde lato bal famarde be bura dubi noga e tati don enda mena kandu kawon ko jaalibe joy e gotel non ni fawar jondi se ndari har filako darto kop mawdo mo duniyaru ko watete na Qatar hitani kadu nan noga e didi kandu konna yohobe do inde leede men Afrika njoybe famama e lu kenyande endam Senegal no tawa hen non ni fawar jondu konan Ghana Cameroon kany e Maroc hawtade e fawar jondu konan Tunisie fara yewtere men pinno hande studio kalango haltana hala hakkude leydi Niger leydi Nigeria batu wadama to enda maradi noga e jowar noga e jego lewru mars ndu enda gan tewtude e jonde jam kanyo hakkilo fukkingo e duru duggol biddam bonda ko e guykaji ko na wad e le nokkuje den enda hakkude leydi men didde dum waddini fawar jondu konda ni hono fedde leydi Niger jojjinore hono jam e sew ka en woni ko ardo odo batu dum waddi ko fa hande ndu konda se en dari le batu enda hono nyimbe leydi Nigeria yoyto enan kacina zamfara kany sokoto wari fotti e bato endam do arregal general Abu Tarka kawjinal filla jonde ja leedi meden nandi ko nako yewtani Mohamed Mamman e do fi ko be ngadi le hawrtande endam
nous avons voulu connaitre les causes de la crise
memuy famude ko wani sababu fitinaji din dey min kebayi baddude do majum ko wani hen cadale no kuje durande den kan woni hore gam fi on fudirana talkaku ko watti fulbe durobe e lenyi belabe der majum le region tarkido lenyi dido sabi kono kuje durande den billi bidam bonda ku fudira harto jawdi don jonkay ibe bombe ben kawri na tude der no kuje to lam zamfari wala no hinni der ladde yuro berere hande gollal mabbe woni nadde der gure dilli didde e dabbaji diwtude nimbe wiide sayi koreji mu en gadda ceede ko njofe
pour ces personnes
do me wawi hewtade himbe tawabe der gure gonde no kippite
nous avons vu
ngi futtal fitinaji din diludu gure godde der sobirde Nigeria de sogeji ngala no deni ko watto nimbe ujina jinje tato feroybe gankonu men ngii ujunaaji tato der wuro herrungo kero de leedi ko min kebi yaade der mun e do lawal don no wodi feroybe hewbe faddibe min
refugee
iye labi gondon odon kocha gam batte wallitudde himbe be bononda o hewti
nous sommes venus avec
min gardana ardibe hausu leedi Nigeria kambe lami be fina tawa mudun yaade sogeji kawjidi filla denagu hojube adi e wallitidde illujon be nimbe feroybe har nyamri sabu ibe torra bibbe wurobe tawade don be sanne
les locaux
iye labi himbe Nigeria e Niger gonno koja ganno kuje de deno
as it concern
min gadi jambe dum wadda gollal sogeji hakkunde Niger e Nigeria gam heba hantude bidan bonda ko dum sabu idun sedi ele komin tawa der mun le mali nane der bargol wendu Chad be nimbe ngala der bibbe wuro e jonde no bibbe bombe non be fay goto wala no nangana dum en den dabar so geji kanta wa hebande o fi masala
et elle peut régler le problème
edo filitagol batu joda kale ngara to na marade no gay jowar no gay jego leur mars hitan hikande en do fi ko darto no ndena ko way hebede hakku leydi Niger Nigeria e durdu go bidam bonda ko nguy kaji ko noto enda do wonta habaru yimede fulfulde dari nene nek do journal de brigade Abu Tarka kany won ko yewtan do Mohamed Mamman ko bandira men firde dengal fulfulde sembe assalamu alaikum balse jam wali mi accidi e mamma ada wadda habaru je dengal hausan kore studio kalangu nyande fu kettine sigilaji studio kalangu ala sarayande joyi do radio di golliditto e whatsapp do lamba chapande jetati 06 chapande jette jetati chapande joyi en
to on jeggitin sigilaji jeddire
altinere fu der yewter pindinol do fi sarayaji e yitugol hakke
talata yewter pindinol gada kokkol habaruji do fi gurna lobban e batu joda kale ko rewbe yande jeego e min tagi sappo e joyi
aljumare fu batu joda kale mo hokkobe habaruji gam martude kompa ko wad der jeddire
soy alal habaruji sukabe ummatore yande joy la sara e tokkinde e fu fottem fada studio kalangu yadu leydi Niger